kwangu kama idea. Ila kukupenda siku tarajia, sikuona wala kusikia. Mpenzi kama wewe upo kwenye hii dunia. Oh baby bwana shikamoo na kusalimia. Unavyonipa sikuona wala kusikia. Natamani kuwahadithia ili nao waelewe ninayopitia. Usisahau moyo wangu wa kike, ukipenda umependa kweli. Usinidharau baby wangu, uwe nipe nikipenda michizi kweli. Oh 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 moyo, oh oh moyo, oh oh moyo utapasuka. Oh 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 moyo, oh oh moyo, oh oh moyo unashituka.
Ukipenda unakuwa chizi, unakuwa lofa, unakuwa bobo, unakuwa kiziwi, unakuwa jau. Oh my. Ama hivi mapenzi ukisha ya oga, unakuwa huoni, unaweuka, unajisahau. Oh my. Baby mapenzi yananipeleka uko milimani. Nitoe
usisahau
moyo wangu,
moyo
wa kike, ukipenda unapenda kweli. Usinidharau baby wangu, uwe nipe ikipenda michizi kweli.
Baby moyo utapasuka. Oh 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 moyo, oh oh moyo, oh oh moyo unashituka.
Baby kuna moyo kwange, twala kuna moyo kwange. Oh na 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 na, oh na na uli wonkwata. Baby kulira sanu
from Moses.